Anachukua, anaweka, wa.
Le général Dangote.
Anachukua, anaweka, wa.
Le grand Mubau.
Anachukua, anaweka, wa.
Bosi ya Mboka.
Anachukua, anaweka, wa.
Tagamu kupendwa na, tagamu nasikia, tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa nawe, tamu. Tamu kupendwa nawe. O maneno, maneno, tumeazoea. Vijineno, neno, tushazoea. Mpenzi wangu mubaya, kwa nina wausu. Shepu yake mbaya, hivi na wausu. Mdangaji malaya, waina wabusu. Nini wamegusa babaya na mwakavu. Lazima wachuchuma, wamengia chakike.
Ewa
chakike, wamengia chakike. Chakike,
tuale.
Wamengia chakike, kwa penzi letu.
Chakike,
lazima wachuchuma.
Wamengia chakike,
kwa penzi letu.
Chakike. Makukote, babutale. Don Mendes Bajuni, H. Bajuni.
Chumbani enesi. Unipatia panado kwa jenga za Messi na mashuti ya Ronaldo. Yani ndani nikiingia tu
anachukua, anaweka, wa.
Kwenye gari
anachukua, anaweka,
iwe jikoni au varandani.
Anachukua, anaweka, wa.
Doze, 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 doze.
Anachukua, anaweka,
yani pale salama joto. Tuale soji pepe. Oya kongo joto. Tuale soji pepe.
Oye mose kunambi.
Jipepe.
Morikado momo.
Jipepe.
Oya mama Dangote.
Jipepe.
Edo nifungwe.
Jipepe.
Chu, chu.
Jipepe.
Chu, chu, chu.
Jipepe.
Yani chu, chu.
Jipepe.
Chu, chu, chu.
Jipepe.
Nase. Nase.
Joseph Mertier.
Nase.
Kaya kaya musha
kule kukama kukama mwana kukama kukama mwana kukama kukama diamond kukama kukama kwata kukama
papa mo bi maye papa mo bi maye papa mo bi maye papa mo bi maye anyata katra kuka kate aluba kate
si baye
yes chozi matata
chuma 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 chuma
aku kaka te alinga katra aluba.
Adolfo Mute Bachi la Mouina.
Baba Mazuma. Baba Mazuma.
Joseph Poussana.
La Baba Mazuma.
Zodwa.
Andele
Mbarane.
Dar es Salaam Mazuma.
Anko Sham.
Daimon Mazuma. Kinshasa Mazuma.
Kaya, Kaya Moucha.
Kazumare Mazuma.
Kaman Fouama.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa
miguu.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu. Onasema usiniguse, usinitachi, salamu iwe kwa miguu.
Usiniguse,
usinitachi, tusalimiane kwa miguu. Kwanza kambali
corona,
kusimba te
corona.
Kwanza kona ogopa
corona,
kusana musika
corona.
Tena vaa maski
corona,
2 metri
corona.
Mikono ya kokosha
corona.
El Virgo Saint James.
Didi Stone Nike.
Ibi Santos.
Are you a liar?